Mix Masters Entertainment. King Stars Entertainment DJs. DJ Double J. DJ Sarge. DJ Sarge. Double K. Double K.
Streets jama ini ngoma mambulu wangu wa mtawa na live the dream mesaka mkapata ganji lakini sio vi clean sasa weekend mawewe kuwa po wano kazi ya ganji zoko fia mlizitro mambulu wangu wa mtawa utafika mashimkwa mnataka
yes sir.
Maisha fiti, kwanza kaa usha shiba na uko miti Mtani ziki, kwanza kaa kuna maji baada ya wiki Kila mtu analia, hakuna kazi Watoyo analia, hakuna wazazi Stima imepotea ndapitia kwenye kupiga pasi Nisaidia nafta shevi ya budako na pia marashi Na ile jinsi yako wazimu na pia shati Mambo itakuwa poa, ndevu nimefuga Jusi na doza kunyoa Tibina tumaliza, ndomana tunakohoa Maisha gumu lakini tunangana nae Sijaona kitu ya bure toka maziwa ya nyai Leo hakuna mtu kutoka jamaa Inje nimesikia mafe katha Maflying wamejaa jamaa Wameangusha maboy katha Bila tamsama Uni ungwana jamaa
DJ Song
Umeka kwa mta na mabrana kada Una masida kada na malon kada Uko mamuguka umefia kukoka
Sotu kwa mbosho lakini nasikia ni kama tau kada Haijalishi juu leo maklub kudunda dunda tubala Bora nina swaga na watoto kada Mwenye tunaswaga ni introduce ni brother So ni kai kando no I don't bother Vashore takila zika
Double K
Nisha waka Narushia big boy tu waraka Mchezo ona ukibadilika Ona brother na sister wakatika Ona fala vile tunamtoka Faster faster ndani ya taxi Faster faster nipeleke sasi Mbaika shaba kisha ninge sasi Ita maboy tusikize kaya
Now hear this
Kona kanji kata na umengarabala
DJ Sarge
Una machupa kata na madada kata
Double K
Kila Friday yu ni bidi na furai Zahi siku misha ingi ya club Pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu Nima shawika Haya hii ni ile club ya ajo Nima shawika
Double K
Haya hii ni ile club ya ajo Nima shawika
DJ Sarge
Haya hii ni ile club ya ajo Haya hii ni ile club ya ajo Na hanyo, acha mkwenyeshe venye haufanyo Reverse psychology, mwambia kitu wawezi fanyo Si unani like, na mina kulike So, tuna like Ia na si unasike, na mini na psych So, tuneza anza kutai Na ashara ruka, ashanza kucheka Kiswahili na mshata, kamba ezi buka Kabla jamuka, hajanza kuenda ni shamu Wagizi as man of ice na sambuka
Hey, kumbe ni under 18 Sami ningejuwaje Under 18, venya napewa maje Kumbe ni under 18, sijui itakuwaje Kumbe ni under 18, nitambia jajaje
Tuleta chupa tatu for me, myself and I. Juka waida mwaga peke yangu, sinaga wife. Laki today niku nasty, nina shore, nina manzi. Walu nikataga leo wanasikia ouch. Juhu wana mahaga zina fit kwa couch. Vizuri sana, yani ni mzuri sana. Sani shamuliza, ushamaliza skuli bana.
Nikataga University of Nairobi,
umbandilia itako waga hoki. Akanisikiza twende walk in the park. Nikamshika tuna talk in the dark. My body language aka bubu talk. Apo jivaji gardens, shastukia makop. Wabia idemus jana bia wenya ngau. Migudro yangu yana wikame za hau.
Hey, kumbe ni under 18. Sami ningeju waje. Hey, kumbe ni under 18. Venya napewa maje. Hey, kumbe ni under 18. Sijui itakuwaje. Hey, kumbe ni under 18.
Kaka story sija tell, nilijipata kwa cell. Wameacha shore heaven, wakani peleka hell. Eti kijana manga, inanunulia mtoto changa. Kumbe ni under 18, ofisa kia kunambia. Wakani bunja viboko 18, kisha wakani achilia. Kufika kwa gate ndo huyu dema mejikunja. Wewe, ile vita nta kubunja. Akaniambia bala kumpiga
makumbo.
Tunde mkoki kampige mani. Nikacheka tu, nikaweka tu. Kwa kitanda di sasaba nikafika tu. Kelele milane kidogo. Nasikia stranger unafanya nini na mtoto.
Hey, kumbe ni under 18. Sami ningejuaje. Hey, kumbe ni under 18. Venya napewa maje. Hey, kumbe ni under 18. Sijui itakuwaje.
Okay.
Yo, it's your boy Anthony M. Na nimetulia na DJ Sonj.
DJ Sonj.
So happy,
me man, them no happy,
too happy.
Come out if you're deadly,
so deadly.
So let me.
be lost.
I see something going wrong in our world. People take some things to be special ball. And I lost love gone forever gone. Are we living in spite of see high, nothing at all. Now what it means is suffering is better shows. Lord, I look at man, a man, I'm the old freak. The best that we now show this, I feel so sad. Well then, you see, okay.
Come together, we can do this together. Take your time, we're staying here forever. My name is Daddy,
Mr. Gooks,
Billy Banton.
Maybe now my best, they pull a genie together, right? Come together, we can do this together. Take your time, we're staying here forever. My name is Daddy,
Mr. Gooks,
Billy Banton.
Maybe now my best, they pull a genie together, right?
Hey, yo, who's got the biggest appetite for Kenyan ladies? When they move at all, walk each other wearing tighties. When they move at short, silky scots with no high heels. Nimiska, Gooks, and up. Never mind this. Stupid back MCs are still asking, did you write this? What you thinking, boys? Cooks are
born. DJ Sound.
That's a lie.
I'm a simple crazy guy. Talk a cool like you do right. And if I had the dope, then get one made by fries. I'll see you, Mr. Sly.
Yeah, you're not lying.
For real, how about Kenya? I'm saying story one got heavy. Shika, shika, my Caribbean MCs, Jenga, CV. Believe me, it's just hard to be on TV. Another radio station, still one of them, my CD. Excuse me, Mr. Jones. You really don't have to this. Pay me. Just ever song and let it.
Tanjaro zao manufa.
He's trying to blind you, girl. He don't really love you. Usi ganga nige umwa liye aji kate.
Times I told you I'm the type of guy you'll never find. Messing around with your mind, alright. But ever since I've been away, writing like I wanna play.
DJ
you
Song.
Know how you make me feel.
Sigara kwa wingi na nagda tu. Atiwe kukwa na mita kwa blanda ju. Mekuwa bad boy ever since standard took. Tapa watu ima teki adi na ganda mbu. Lakini ya juu ya mbaidi. Akikuambia mini rap neck bad boy ndo unanipenda zaidi. Kile roho yako imechagua ishatagua. Na yoni kitu ntushua ata ya mwenye anajua ni Shinsuke.
Baby una smell fresh kama lavender na cherry. Sili kuite Mariah jo vile ume carry. Ring penye belly na smile ya Halle Berry. Matake ya ni like since ni cheki kwa telly. Jumi wanga juu ya maji jo kama fairy. Ni wanga magusha na sedusa ta medusa. Na gusa kibusa anapata magusa. 9 inches kwa boxers abas. Baby
critical in time like you and the physical. Nipe na fasi, nipe hi interval. Nikuone she loving is the unbeatable. Now I'm here, what's interfere? Tuende nyumbani baby to sinzie. Nikupe de tu ima kwa kalenda. Nikupe agenda kupenda bogi benda.
Nimetia bidi vana sunkubali. Ukinikatana chizia best ya kukwani. Mtu wa nguvu kamili siezi kabila manzi. Siezi kwa kila siku na jisitizia ndani kwa ndani. Nipe roho yako, nipe kila kitu yako. Shika maua ringia beste zako. Shika halua mbulisha beste zako.
Hello,
father make a cool man. My job be a judge and a good father because my job ya judge and a good father because my body father make a cool man. Wako nyuma kule utajusu me. Strategy ndio jina trend chezo. Jama medos kwani amnaga uwezo ya kuthink badala ya kuwest ink. Video atazi naga ma lip sync. Msupa leti bia kaletwa na wakenge. Kuteza uti tudem tunapiga kelele. Hapa kule chakla tamu shika ule na nibure. Shika ule na ukumbuke usisumuke ukumbuke. Next time kwa namesimama katikati ya jamii. Watiaji na wasani kumbuke ya kili kombele kuliko wote madua.
Maisha yangu siku wizi hapa kule. Toka shule, toka town, mpaka ati, mpaka manja hapa kule. Mimi yule, yule, yule hustler. Nasaka ganji hapa kule. Familia naye kule. Toka kite mpaka kile. Toka nyuma mpaka mbele. Mapans pika kelele kwenye klabu. Hapa kule, hapa kule kwenye klabu. Hapa kule, hapa kule kwenye klabu.
Hapa kule, hapa kule, hapa kule. 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 Hapa kule, hapa kule, hapa kule.
Sana siyo poa na my time niko juu, my time niko down, my time niko hapa kule. Na mshukuru Mola yule polisi tuko mbele. Tutakamna ngoma kale kando inauliza swali. Nina kitu cha mkasa leju. Mini gabu, mini gabu, gabu,
gabu, gabu, gabu, mini flasha. Siku wizi wezi kula tu. Apa kule kamdudu na koka kotu. Apa kule wenji chunge bambi aduju. Ya katudu ukira ruwe itabidu na jua. Kabla kufua chungu uza tabia. Kauna mpenda unga na endoa. Marafiki na ishi na upoa. Wanafiki nilisha wandondoa. Kimziki na jua ntatoboa.
Kabla pombe niwe tabidi mwacha kabisa ama nianze kukunywa. Wana vinywele zangu zimerefuka mpaka watu wananiambia zipunguze. Walikuwa na friend nimeacha ngoma sababu nimepotea. Ngoma ni mingi ngoma si na zote ziko poa. Kapte limekiwa mnazi ama imegusiwa. Kengo mimi na kubamba basi ukatike neke na kushika sungizi sauti ya tenze. Chukua chali yako, chukua manzi yako, mwiki karibu, sitoke nae. Leo hata staki tupe mkono, jumi ntingishie tukichua yako. Staki ukatike sana, mpako vunje mguwe, nsidia tukuimba. Nishiki kabidi mwachia yao. Best yangu wakaza kubishana na wakana mazishwa na mambao. Itali yangu jisikia manene ya watu wana uruma ata. Juzi gari ya mafute kanguka so nangali hatu wakiva. Na machoma kila mali kachumbari poa lakini ongeze kichungu. Walo wameponewa peleke osi watatibiwa na madaktari. Ha wengine wakuja job wanasema leo ajamalizio ile ganzi yao. Eh usipotibiwa saa hii tunatuma isha yako kikwacha. Lakini sio na siwa sitarudi tu baada madakika baada madakika. Hebu niambie upande mwingine nikupoa ama nikubaya hivi. Umetulia mwanzo na ungua watu wana hivi hivi.
King of the jungle, long shine, fresh lady, Washington Hammer.
Ladies and gentlemen, introducing East African Bashman crew. They know them fire. Break it, you know them fire. Break it, you know it's fire. Break it, you know them fire.
the Bashment crew.
In a place, good girls step up, no man can test. A who that one fixes? East African Bashment, the best. Look how we spread from fire upon the place. Flash up on the lighter, rooms we are blessed. It no matter wearing trousers or dress. Party is a party, so we blaze up the place. Party is a party, so we blaze up the place.
Say goodbye.
Just push up your hand.
Hey yo, hey yo.
Pretty girl from the block, put you wind up your waist.
Hey yo, hey yo.
All of them good boy around, just mash up the place.
Hey yo, hey yo.
This is the East African reggae bashment crew.
Hey yo, hey yo.
Unstoppable combinations is the booty. Step on stage like we step in a movie. Shall we violate your son, you better sue me. It take a whole lot of problem for you me. Can a love child never get a chance for you?
Na hakuna symptoms zingine?
Muka kwa bezi mbaga saa kumi usi.
Kumbi, ni manzi flani anakusumbua.
Kitu gani?
Sasa fanya hivi. Meza painkillers tatu mara nne kwa siku. Na ununue mawayare, upeleke huyo manzi mtaani kwao. Alafu, utapona.
Kumbi, sawa basi.
Na kitu ingine, usisahau kumuitisha namba yake.
Popo daktari anzipoje. Thanks.
Hey, ngoja, usitoke haraka hivyo. Niachie namba yako.
Sasa tulie sitoke hapa.
Wako kule nze wana Pinyabi ole Bas Pinjisha hiyo gumba Tuchonge nusulita ya strike shogo wana ibambe Kwanze sahi harite gumba itanasa Na wale wako ndani bale itabamba Tende tukawate uko inaro uriwe Tupitie sauti kachamba kabate Tende tukawate uko inaro uriwe Tupitie sauti sauti sauti
Masakwe ni yaenda yaenda wapi Sototo karibia karibu na wapi ni sangapi Bado time bado tunawasawa kuita checkpoint wapi Siku mchanga miororo siwe na wasi wasi Sema usiku mchanga miororo siwe na wasi wasi Jipe tupango ni wakati wakueka shida zote kalukisha Tituliza tifurahisha pewa mbili mbili na marafiki Chumbango ni wakati Wakueka shida zote kalukisha Jituliza, jifurahisha Pewa mini mini na marafiki Yo
Tende tukawake Uko inaro ubiwe Tupitie sauti Kachamba kawane Tende tukawake Uko inaro ubiwe Tupitie sauti
Kichuwa hile mazini ufile Na mechireba Alafo we mchanja tena Lazimi tanibamba vile jane Kijua vile manze ni ufira Ipatane na diva mechireba Alafo we mchanja tena Najue tanibamba vile jane Mimi ya muani wewe kabisa Ata kama exo kona jitisha Nako mana wewe kimaisha Nitakupa bila kukupima Kutoto manze wewe umeiva Wechua ni ukoli siyo sifa Kama wembo ungeua Ungeua wengi bila ata kuchua Atichuri yako vile noma Wesi msofti na umesoma Maka mabuda wanatamani Hile wanaweza pehe ndani Uke ngara minyufuwe nguo zangu Wana karibu kuchungulia nje zao Uke smaila lafu wakulie vako Wana shika dabu Wana tumba Kichua vile manze miufira Kukatane na rima mechileba Alafo we mchanja tena Kasi metani bamba vile jane Kijua vile manze miufira Kukatane na rima mechileba Alafo we mchanja tena Kasi metani bamba vile jane Sija igongesha Chezo bado sija upoteza Vile nimekuwa nikikusoma Sana fantasize vileleza kuona Smelly perfume kwa nipoa Tena dress code yako ni ya power Ina show features zote uko nazo Na wanda kila mtu anataka pite nazo Attitude yako vile noma Wesi msofti na umesoma Baka mabuda wanatamani Hile wanaeza pehe ndani Uke ngara minyufuwe nguo zangu Wana karibu kuchugulia nje zao Uke smaila lafu wakulie vako Wana shika dabu Wana tumbo Kishua vile maze miufira Kukatane na rima mechireba Alafo we mchanja tena Kasi mtani bamba vile jane Kishua vile maze miufira Kukatane na rima mechireba Alafo we mchanja tena Kajue tani bamba vile jane That you were any bomb of a major. That you were any bomb of a major. That you were any bomb of a major. That you were any bomb of a major.
We are the Mix Masters Entertainment. This is DJ Double J.
Well, this is the baddest entertainment crew from 254 Kenya. The one and name King Stars Entertainment.
DJ Sound.
The original party DJs.
Moyoni mwangu mimi nateseka
naumia, naumia na penzi lako moyoni mwangu mimi wanimaliza na kila kitu chako. Naumia, naumia, naumia na penzi lako.
Shida nini nikitoka studio umenifuria? Shida nini nikienda show jo unaanza kulia? Shida nini ukiniona na manzi na chenjia? Shida nini? Shida nini? Mimi no nini ngoma lazima niendelee kutoa. Mimi no nini show si kwa ningo da wanatoa. Mimi no nini lazima kuna best wa kuniokoa. Mimi no nini? Mimi no nini? Kaa chini leo niambie jo nini mbaya? Siko bala kina tatua nili kufanya. Ikakufanya ukiona best zako na nkulia vako. Mbona nifichia wasijue nilala kwako? Wanisikilia aibu squeeze nini? Au ni vile mwaga nimechacha nini? Ukiambua juu yangu unaamini, ukiambia vile juu yangu na kuingia akili. Kurekod vitu ka studio na pa kuacha. Best zako na nyingi unawakacha. Sabu juzi jo kwa dhani nimekuwasha. Daka mbili mekushika nare umewaka. Walamba shingwa naambia vile ulikuwa unanitaka. Kumbe ulikuwa unanyemelea masikio. Ni poa sifunga macho kakuona kwa kio. Ukaenda kuniuma mimi huyo mbio.
You can contact me on 0719856144. DJ Double K.
Now I'm a kofia. Naweza tuwe una design unaiangalia. Sio makosa yako.
Notorious Jemzuri ya meno kitali ni jangili. Lakini chali haezi kubali juu ya nini. Akikubali watasema amekuwa soft. Cause
so
anadu nini anafikiria kwanza. Situation ziki na ani mtani nina respect 50 mamin. Kikubali wataniuliza vipi wate.
Jeneza me wapi nyimbo yangu sasa itaua wapi usiwache endelea cheza nalo nashindwa jeneza me wapi nyimbo yangu sasa itaua wapi nashindwa jeneza me wapi nashindwa jeneza me wapi nashindwa jeneza nashindwa jeneza me wapi nashindwa jeneza me wapi nashindwa jeneza me wapi nyimbo yangu sasa itaua wapi usiwache endelea cheza nalo mpaka sema jina zote unazo nashindwa jioni za mewapi nyimbo yangu sasa itaua wapi usiwache endelea cheza nalo mpaka sema jina zote unazo sijui nianze kusema vipi wacha tu niseme uko fiti kwanza vile umesimama mtoto unafanya na shiko na joto kwanza nikicheki hiyo kifua nasikia karibu kujiua lips zako soft zinasema nyimbo yangu lazima itasema nashindwa jioni za mewapi nyimbo yangu sasa itaua wapi usiwache endelea cheza nalo mpaka sema jina zote unazo nashindwa jioni za mewapi nyimbo yangu sasa itaua wapi usiwache endelea cheza nalo mpaka sema jina zote unazo hizo teki za kuzani kwa juu unafanya biski ya tupembachu hiyo mili yako ikisonga kidogo nyimbo yangu inaruka kidogo kama bonge nayo inazusha lakini chunga inaweza rusha cheza nalo 9 inch yote sisa nakupa bure kamara sita mara sita sijui niseme
hapa job kuna nyundo moja tadunga wapi na msumari ni moja itengia wapi tulia nipe msumeno ni gware vifiti ikezekana nitengeneze hiyo kiti lakini kabati yako ni kubwa sana ilalishe hivi nipige randa na sandpaper ni kitu ya maana kusugua kitanda ya mtu moja statue unit ni nzito kusongeza winaandalie tu juu ya meza tutepima na tape measure nifupishe nirefushe alafu nikate rangi rangi ile ya blue ni pake lakini bado mpaka sena isindwa nipake pande gani usio na siwa seni mteja wangu temaliza leo leo ndio utajua kwa nini siku hizi naitwa nyundo wa komeo meo
nashindwa jioni za mewapi nyundo yangu sasa itaua wapi usio nashindwa jioni za mewapi nyundo yangu sasa itaua wapi
Oh,
mbalo wanakuchapisha tunafurahisha kuja kwetu tunawarusha
ndio mali kwa ajili yenu malu
baby 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 brothers and sisters baby 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 brothers and sisters
hi hi
paka kuna kucha
hi hi
baada tunawarusha Zama na toa, na zama na toa.
Najua stambua badaya mwenye atachujua.
Chekana miko mefuno na unakojoa Uchekana misa bunyeni matresa nchatoa Jama leo neto wa blanda Jamsa kumna muda ndo ilianza Kwani leo ndo kila mtu piga simu Ni Friday siku lazima tuwe simu Shika mtoto wako mweke karibu na we Besti yako mnulie pia pia nae Mtu akileta noma hapa pikana nae Mati akileta maringo joa chana nae Kuta mwingine mwambie nipe na we Kondom kibao tosikazie we Safi tuende ndani ya diamonds Bora usiwe mtaro I say Nameless John lisikia na yake Mwali mkazie itabili metume tuma sachet Kenya official iliwafanya dream Nation, na kila Friday Joe wanga ni vacation Kuchoma nyama ndio kitu ya kwanza Ushibe vipoki ugali ndio usiwake haraka Kuchoma maini ndio kitu ya pili Na ifurahi tekneza na mapele
Masa kumia jioni, kuna kitu inasumbua rohoni Niko job, niko ndani ya ofisi And I'm feeling kind of uneasy Inaanza kupas pirate Veins angu zina vaso dilate I seem to be allergic to something Or something is allergic to me Najaribu kucommunicate na my friends Lakini hata my SMS haziendi Naangalia, nje ya dirisha Magari ndizo hizo Bumper to bumper Hata mdosi ajisiki na kazi Madem wate ofisi wamevaa mini sketi Kweli no nini ni nini today
Okay, okay. It is okay.
Okay.
If you ride it, it's okay.
Okay.
If you ride it, it's okay.
Okay.
If you ride it, it's okay.
Okay.
If you ride it,
Friday.
Okay.
It's Friday.
Okay.
If ride it,
okay.
It's Friday.
Okay.
Ya mbele inaanza kubamba saa ngapi? Na mamanzi ndo wanaita kawa ngapi ukikamale matwins mambo safi you know when I shikana na
mashabiki
Friday kabla nitoke lazima nimevacho wewe tunaweza mkia manzi vacho na manzi apatikani kwa bacho tumwe na pesa chukua seti tu jibanze na uchinde nayo kwacho na ikata kwenda maji tu kwando cruising kwa gari na kutia koinange kula na macho tu mzee unaonaje usione watoto wakamejirembesha na kwa club wanaume ndio hao wanachekesha Friday kufanyika joga zinashangaza wasichana kwanza vile wanazisambaza lakini hakuna shida ni Friday tena sababu shida zako zote ni waanze kucheka wewe kunarukia kubali hapana cha kuteta bora tu mfukoni tena mtana mapresa
it is okay
Okay.
If you ride it, it's okay.
Okay.
If you
Entertainment Crew from 254 Kenya. That one name King Stars Entertainment.
DJ Sarge.
DJ Sarge.
DJ Double K. Out the Mix Masters Entertainment.
Mix Master.
Jesus.
Sarge.
them a call and none of them fall. One shop the flow up for me a pour. Run touch the bass then you roll up the next.
While I'm DJ make them speakers bumping, everyone in the place is jumping. Lead this band them place one have some fun.
Jack in the record make it run,
give them a run.
Yeah, kick that, who said that?
Yeah,
show me a gun, give them a run.
Okay, yeah,
you better relax and have some fun. You better feel, you better chill, you keep it real.
Yeah, me have to bring it when you ring it.
Yeah,
me have to sing it, still you swing it.
Okay,
yeah, me have to bring it, do your thing, yeah. Some of the girls them not say, yeah, nah, 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 ready. Boy, if you're ready, pandy go then, you have to win it. Nah, nah, kill it, yell them feel it. Nice them swing it, all them bring it. Pick up them ladies.
Shavier and Slide, oh, what a one. We rock them night, till see some sun. Dance to Jipange and some reggaeton. Look how that a man, oh, it's done.
Yeah, kick that, who said that?
Yeah,
Shavier come, give them a run.
Okay, yeah,
you better relax and have some fun. You better feel, you better chill, you keep it real.
Yeah, me have to bring it when you ring it.
Yeah,
me have to sing it, still you swing it.
Okay,
yeah, me have to bring it, do your thing, yeah. Some of the girls them not say, yeah, nah, 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 ready. Why now we still bring it closer? You have to swing it out when me sing it. Wave your hand and signal the plane. And yell all them oiry, them touch the ceiling.
You better know I'm the king and I'm proud. Slice come and kill them with the sound. You better scream and shout it up loud. Shawan and him, Shawan and him.
Jackie!
The Mix Masters Entertainment. J. Stars Entertainment DJs. DJ Sarge. Sarge.
Kweli kwako mini medata, mwingine misioni wala stamani, yeah. Mina penda unavyosogea, karibu yangu mami na kunipa busu, yeah. Ndiyo mana nakufata fata, kila unapokwenda kama kivuli, yeah. Ndiyo mana nakufata fata, kila unapokwenda, aha. Kama nyota wewe wanga, mikwangu we malaika namba moja, yeah. Baby usiwe na hofu, wala usiogope usione haya we. Kama nyota wewe wanga, mikwangu we malaika namba moja, yeah. Baby usiwe na hofu, baby.
Kwako ni data, 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 baby. Kwako ni me data, 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 baby.
Kwako ni me data, data, data. Kwako ni me data, data, baby.
Kwako ni me data, 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 baby.
We know say that me like the way my girl who can walk it up. Back it up again to the rhythm and turn it up. No for them a fly, but you are the one me want. Because your heart, everybody can see. You got the new style, you got the new look. Coffee waistline and you're pretty like a rose. You're not feel worry, girl. I take you to the top, straight to the top. The top you will see.
You kwako ni me data, 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 baby. Kwako ni me data, 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 baby.
Kwako ni me data, data, data. Kwako ni me data, data, baby.
Kwako ni me data, 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 baby.
Kama mimi mwenye kushika maiki na kuwapa Kiswahili chua, rhymes ikitua, rhymes apasua vifua. Na safari hii ma MC na waombea dua. Nikiwa hit kwa industry niki manuva. Kama mvua na nyesha mahewa nikileta. Wako wengi lakini it's obvious I'm better.
It's hot in here, hot in here. Tumeshika maiki Caribbean.
Brother kamata, sister kata. Kiyuno kwa mdundo na hundio mtindo.
Bones,
haraka, haraka, haina baraka.
Bones,
pole, pole.
defiance na puta more crowds than Rainbow Alliance. So aki uliza sema ni isa meshika na kutu roga kabisa.
Mahewa, mahewa tunapewa na kukatika na hizi ingoma. Basi tuazicheza na mpango, tuazicheza mbaka jasho.
Jasho ya tiririka,
when your body like, whoa, hey, 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 what's it? got my attention, my attention. You got my attention, my attention. And get down,
DJ Sons.
You know when I wind your waist, you get down. Remind me of my phone vibrate and get down. Get down, get down, get down, and get down. Below and I wind your waist, you get down. Remind me of my phone vibrate and get down. Get down, get down, get down, and get down.
Gonna take you for tipsy. My double for the one girls in a check in my seat in a song in a dress while in a semi.
That's my favorite and that's my song.
But as a coffee you know me this. Kidogo wa se wana wika utadua. Kwa ni hita yote au kujua. Eni mimi mali eke matrizi. Matrap semwe lazimu nchizi. Sanduga yangu imekuwa tamuaje. Tunateka na mimi sana tumaze. Na hizo drink tatu zote zimepita. Kina mocha ukisema ni ya mwisho. And for the past 1 hour see the last two songs. Lakini si complain to me shani wake a song. Na dani jeans angu we know what's going on. You know what's going on.
Get down, bile unawind your waist to get down. Remind me of my phone vibrate and get down. Get down, get down, get down, and get down. Bile unawind your waist to get down. Remind me of my phone vibrate and get down.